Coronel, yeah, boss, Ciso,
oh yeah,
boss,
Danger Beats,
we didn't try,
yeah.
Pause. Nikiwa kazi, mi, ni, boss, kwa msumba wangu, mi, ni, boss, kana jilipia bill, mi, ni, boss, boss, mi, ni, boss, boss, mi, ni, boss.
Jiba yaka pia ni talipoko wanja hazi pia. Woo! Mini boss of course. Yes, nina reason ya kufloss. Yes, na kuweka on toes. I didn't know where heel shoes. Ikuwe routine calls.
Baby, sweetie, snooki, sherry. Nikuite atendo welewe. You're my one and only double L huanga boss. That's why wa wingi ya boss.
Nikiwa kazi, mi, ni, boss. Kwa msumba wangu, mi, ni boss, kana jilipia bill, mi ni boss, boss, mi ni boss, boss, mi ni boss, boss, mi ni boss, boss, mi ni boss.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Uneza panda, ni panda, kama boda boda. Hatujaribu kuharibu, tunawakoroga. Maheta mtaji so, tangapi hapa ni maboss.
Yes, bimi yangu ku range drop na mapoku za popo bado na amini.
Mi ni boss, boss, mi ni boss, boss, mi ni boss, boss, mi ni boss, boss, mi ni boss.
Kona nuna tukinona, we ni
toss.
Kahujui si ni nani, bado we ni
toss.
Kona penda ngoma zetu, we ni
boss.
Double L ni boss.
Benja Beat ni boss.
Yeah.
Kanoweza ngara nguo zako atakani zawadi we ni
boss.
Eh yeah, yani Jona mimi nakwambia kwa unapenda ngoma za genge we ni
boss. Boss we ni boss.
Boss.
Unamka asubuhi yani unaangalia watch, unaangalia mbota, unarauka, umeka alarm, unaenda wapi?
Boss. Boss me ni boss. Boss me ni boss. Boss me ni boss.
Do not regret your success. Always remember you're the boss. God bless. Shukran.
Bezounce.